What I see is love. Everything that she needed. Anytime she want me. Every time she call me. What I see is love. Everything that she needed. Anytime she want me. Every time she call me. What I see is love. Niko chini ya kifua chake na bembeleza. Kiuno ndani ya mikono yangu na bembeleza. Niko chini ya kifua chake na bembeleza. Kiuno ndani ya mikono yangu na bembeleza. Ana kitovu cha kipini, baby she's a nasty. Milioni sabini nikawape wakwe. Mvua ya mapenzi menilowesha. Na wala sitaki kujifuta. Mchuchu hana woga. Anaweka neti kwa mguu baada ya kuoga. Anajipinda kama uyoga. Vikuku na mdomo ameutoga. Niko chini ya kifua chake na bembeleza. Kiuno ndani ya mikono yangu na bembeleza. Niko chini ya kifua chake na bembeleza. Kiuno ndani ya mikono yangu na bembeleza. Punguza kunitocha. Akia mama watani ukota. Punguza kunitocha. Akia mama watani ukota. Chini ya kifua chake na bembeleza. Kiuno ndani ya mikono yangu na bembeleza. Niko chini ya kifua chake na bembeleza. Kiuno ndani ya mikono yangu na bembeleza. Akia mama sijamona mwanamke wakuzidi mapenzi na ladha yake. Silazi kuku na vifaranga vyake. Waseme waseme hata dange mwake. Nimeshatua kwake.
Oh lazo nas.
Hata safari za dukani utapanda ndege.
Oh lazo nas.
Izo kelele zao kama za wapiga debe.
Oh lazo nas.
Hata kunda bafuni baby utapanda ndege.
All eyes on us.
Oh, oh. Ububu punguza kunitocha.
Oh, oh.
Akia mama watani ukota.
Oh, oh.
Ububu punguza kunitocha.
Oh, oh.
Akia mama watani ukota. Niko chini ya kifua chake na bembeleza.
Mina bembeleza.
Kiuno ndani ya mikono yangu na bembeleza. Niko chini ya kifua chake na bembeleza. Kiuno ndani ya mikono yangu na bembeleza.